musembere ndeso bugambo bwomu nze tofa kiryo wawo enkasanda abadde batamanya ekyenyi kikyo yuza abaali bambika abaali ku byabwe weewaawo gyawedde nkifunyemuku kuba kati bwe n'ebima nnina emikwano buli kati gye mpitira nkubirwa jjambo kambe nga ndi busoko olukonko nange olwogera nti kiryowa bakulaweera ne bwe baba balya mmere ntuula butuuzi buli gye bunzibiirira nfunawe nneebaka endonga ennaku zino nkuba yanjawulo n'ayagala okutyabula amazina ayanguwa omukama kikkirize yampa nnyo nze gye bavudde nno bambika ng'ate nkyasa olaba kati nnyimba ebigambo ebiganda ne byesolosa bulungi endongo ng'eno sikyanenya abakaabye bwe bambisenze kakasa nti ekibakaabya kibaddemu ensa bw'oba ng'oli waggula ekibumba gy'ente omalanga kutunula n'okyekkaanya kyangu okkubuza omutima mukukapaawo abeddira omutima akookabadde kammwe basaba tukaanye ku kigambo linnya abantu bangi ku nsi tunoonyamanya naye seba okulifuna lizibu nnyonyo n'okulikuuma paka lwofa sikyalusaako erinnya terikuumika nategedde nze muliraanwa wange ng'ayanoonya linnya yamala ebbanga gwanvu nga likyagaanyi lukaba olwamujjukira yamuwa linnya laba ate bw'alifunira mu by'okusaaga y'ogwali omulimu gwe kuyigga babbi n'abatabbye bibye bonna ng'abakwata ekyalo n'ekitereera ne kikataga ero si bwe zituuka luli okulonda kofa akwata ababbi abo wa difensi yayiira bw'atyo nno ng'alya bwa difensi ne mundu y'ekyalo ng'olwe yagikuuma yasooka n'akuuma bulungiko okusooka nga ne bw'oleka ekanzigule nga topapa nnyo yayiira omunnaffe ekyalo yakikuuma ng'olwo n'emisango ku kyalo tegikyabaako kozi twesembereza omuzibu ennyo okusinga n'abaamusooka yafuuka w'amaanyi nnyo okubwa difensi n'ebyalo ebyokumpi nga yabituuma n'agenda atereeza ku mbiriraano eyo empooza ku nguudo y'omu yasolooza yakaggawala nnyo nnyo ng'akola obwa difensi omanya alina amagezi ate mu kujjukujju ne poloti ezitundwa zonna yazitunze bannanga enno yayiro yakola ssente esente zaakuŋŋaanya abo abaazikutte nza ndabiikira ng'azimba ebunaayiro eyo wano ku kyabiti ewaffe tazimbangako nju apangisa bupangisa okuva lwe yajja erinnya ly'okutandika okuwewuka eyo yasooka kuyitanga n'abaka abasajja olw'okubanga ye mukuumi w'ekitundu bananyini bakazi ne baviiramu awo olulala ate n'akola ekintu ekikyamu bwe yalagira abookya omubbi wa bbulooka ekyo n'ekinyiiza nnyo abantu b'ekitundu takimanyi nti naye baamusonga munnwe baamusanga jjuuza atunda paasi so nga epaasi eyo yagisuuza babbi ebintu byalonda terirwabiranga owa difensi yayira n'aba atya ye epaasi ya pawulo gye yasuuza babbi laba bwagaano gimuddiza mu by'okusaaga ennaku zino ogikuulira evuuma bubi nnyo era abikanga lingiza eziweddeko ezo poloti yabeene ejjuuzi gye yatunda fokendo ginunula twawaayo nte ekiseera ky'ekyobwavu nga bw'olaba eno tujulira ku mujja n'akubwa difensi ayiikiriza banne mu buntu obutaliimu okusula nga talwanye omuwola ebbanja potoolo y'omusolo olwegwa mu kitundu abantu b'ewaffe ng'abakubwa miggo bwe yali atandiikiriza okukwata ababbi waliiwo ne banna abaamuyambako awo olwagwa mu bintu n'abeesalako ate kwe ggamba alabika ayagala kuly omu ennyo kati okutonya olw'okutya empooza gy'erina okuwejje ferituwa mpooza n'okusala ebyayi erisiiti y'empooza abaamala kujaaza owa difensi yayira asudde erinnya jjukira atwamulonda lwa kukwata babbi laba jjo bwabuzaabuza ente y'omusajja awo nno asuulidde ekigambo linnya okumanya ate kati afuuse wa kabi nnyo yayize n'okwegaana bye yayogedde bunyikira omulumiriza ate ng'anyiga nze kati bwe yeegaana nga mbikomyawo olaba n'okwetaayaaya kujjawo dda ng'onookyala omutegeeza wabuula wiiki omalosi tulanga atategeddeko onone bwane mu lugendo nosibweka okutuusa lwe tulimanya nti kyalo kyaffe n'embeera mwe tuli esinga kunyigaffe tufaanana ddala ensolo eziri mu zwentebe abalambuzi banaatera okulambula ffe twayagala jjuuza okuyiwa akakiiko nga n'ekisinga obukulu gwe kujjako ye naye ssebo olwakimanya ate ng'atutiisa mbutewali asobola kifo kyalimu ekyo yajjayo n'emmundu n'agitulagaawo ng'amba eri gye twamuukuuma ebyaffe n'alyoka atukangisa nti eyo emmundu lw'erivuga ab'ekyalo bali kirojja nalowooza okusenguka nve mu kitundu abaana gye mbalaza ne kye nnaabaliisa ko nze enju yange eyiino yakaggwa nzeereka nzizeeko yaayiira okubwa difensi tetwamuzzaako lw'okubanga ye mutuufu twakikola olw'okukola ekitamunyiize katuugira ng'ate kale tugenderaawo lwali bayenyudde yali baatugamba leero nno byenjogeddeko ebinaamutuuka esisuubira nti ne munju naasula mu nze eddembe ly'okwogera yali tujjako dda olwogera ng'okyankaalanya ekitundu ate era neekakasa abiirina okutuuka anti n'abaleebeesi baalina akamaala baamuziga ennaku zina alina ebisente baalya nab'amaaso oyo agabaazi badda ffe tetuulina ttaabu n'emu ku musajja okujjako enkola yeeyo eyatusobedde n'atuuka otwesibako okkoma ewala atyo tyali muddira mu bigere yanaamulonda kandowooleza ku musingi ogwa wansi ennyo abatuuze mbasaba mube bakumunnyo ono okuba si asooseeko okubwa difensi ne mukama gyali esaala zituuka tujjukira n'ebyalo ebitulinaanye difensi baayo baali basajja byuma naye nomunnanga obukya buzibu obwo abaamanya olulimi ako nga baalekedde kasiita wajja akakisa konna okukyusa tweyiwiiyo tusaalewo olumu okukyusa ekibi bwe tutuuka ku kusaalawo ekyo abalala tulema olw'okutya omusajja ddembe lyaffe ng'abantu b'ekitundu okutereeza enfuga yakyo era n'okukikuza nze ne bwe ndiba nfudde muuli kaabiro ekyo talanta yange ŋŋaanyo gituulako ntyo erinnya okulikola lizibu nnyonyo kyokka ate okulisuula kutemya bw'oti abantu bangi ku nsi bakoze amannya okunnyuka n'amannya kye kikyagaanye singa akyali kisoboka bakola amannya mukama n'abanona nga tebannagatta n'okufa kwandiwoomya okukira sukaali nga buli akoze erinnya azibwa mu kitiibwa erinnya bwe litabuka paka ku ssa eryo mu ngeri yonna gy'onnyuka tewaba asaalibwa abantu bangi kye bava bakuba mbuutu ogwo neekuba ng'omugugu ogwetikkuddwa nandisabye bannaffe abakola amannya okunnyuka nga mukyali bazito muko nze bangi bendaba abawuubira abantu jjambo nga bantu be bawuubira tebaabaliiko yayiro singa yanyuka ku bwa difensi nga kyali wattutumu kye kyali ekirungi ewe yandiwangadde ennyo okukira olwazi yandibadde ajjukirwanga mu kitiibwa naye kati ab'ekyala abamukusengumu n'enkiiko zaayita tetukyabaayo kutese baawa takyali amugambakooko olaba ne kyeyamaani takyamuwuuna ekisinza omuleetera okuwewuka atyo kasiita yabuzaabuza ente yalusaako enkaayana zaatuuse ne ku poliisi okuddamu dizinto yanaalwawo nno abange mukkiriza ennyinye zidda waffe ne kafiyuuta ensanga nga sinnatuuka omanya ate ennaku zinaakuuma nnyonnyo engeri gye yeenanzaako ebibaddewo ebyo temunnenya abange genda mangu bwe ntyo nalisiiya omwani awaka omulwadde ate nga n'essente tezaabaddeeka omunnaku ennaku zinanti takyalwaza bwe ndiba nkyassanja kuyitako eno nzije mbabuuzeeko otunyumya obukoosi abadde tagoberera nsaaliddwa nnyo anti kati okuddiramu ndimala kudda